Dum 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 do dum do be do 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 dum
softly darling
do be do
dum softly darling
do be do
dum softly darling
do be do
dum softly
softly,
darling, come to me, stay. You're my obsession forever and a day.
I want you to know, I love you so. Please hold me so tight, all through the night.
Speak softly, darling.